ting on this one, this one, this one, this ting again. Oya, kama nimetoroka milembe, dorime, champagne, kama nawa kwaza nisamen, mengine, semen, kama pombe nyama gizen, oya, nisamen, kama nawa boa nisamen, oya, niacheni, mtoto kachojoa niacheni. Kuna kwani kuna nini leo,
leo ni kupati,
oya,
pombe, mande tusande,
oya, tunakunywa, tunakunywa nini?
Pombe leo ni kupati, Monday to Sunday.
Oya we, usinipande kichwani, faso zetu azifanani, shida ya pombe za ukubwani, acha misifa sumani. Usinipande kichwani, tanipandisha maluani, kama waduka mia mtumbani.
Oya,
takupeleka unyamani. Tujalewa, tujalewa, bisikari jikisa makari yo oh. Usinikele mwenzi yo oh. Sifagiri mtu sinafagi yo oh. Nendaka mwambie mwenzi yo oh. Kamu ajisie tuki yo oh. Chinga kachapari nkikuwa bio oh. Ni mwendo wa kuchiza michezo ya wakaka na wadadada. Waiter, 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 lete nyingine na nyingine.
Waiter, 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 lete nyingine na nyingine.
Waiter, waiter, waiter. Kwani kuna nini leo?
Leo ni kupati,
oya,
pombe, Monday to Sunday.
Oya, oya, tunakunywa, tunakunywa nini?
Pombe, leo ni kupati, Monday to Sunday.
Oya we, usinipande kichwani, haso zetu azifanani, shida ya pombe za ukubwani, acha misifa sumani. Usinipande kichwani, nipandisha maluani, kama waduka mwa mtumbani.
Oya,
takupeleka unyamani. Tujalewa,
oya we,
tujalewa,
oya pati tunakesha ilu.
Tujalewa,
oya,
tujalewa,
oya tunakesha ilu.
Tujalewa,
oya we,
tujalewa,
oya pati tunakesha ilu.
Tujalewa,
oya,
tujalewa,
oya tunakesha ilu.
Oya, the gang gang, for the gang gang.
Baby K.